Isaac on the track.
One blood. Look at power. Mr. DJ. Mr. Nappy Replay.
Mr. DJ.
Mr. Nappy Replay.
Mr. DJ.
Replay. One bloody record, Zebeda Lego. Kalumu Katolo na yedobozi ya sebo. Zeni na marapumba wera na mudaho. King of the central, zencha kutengabo. Double voko zen kutula kebo. Kaluvira dala ninga mainja gamabo. Kanga antisa blood singa ne numba. Bondaba duka sanu kaninga kimbo. Kwaba sobo la DJ kusaundi tempo. Kateke kokwe lipuleba sikuleta po. Biana biwala binzine wibone babo. 1-2-1-2 that's it combo. Mr. DJ. Mr. Nappy Replay.
Mr. DJ.
Mr. Nappy Replay.
Kucheza na jala David Nesala bali mkwetala Nsonda kunkondonga benyo gotola Babili teri kufikira Nyeze nambemu sisi kachira Mungambali pule mbena saba tula Webiba bidabo buladi kwe sumulula Wato DJ nse mpuliro nchamula Saundi kusaundi te walia sumagira Watu demo katebe situ kankulabula Mungu virenga longa sagala ya kontola Nyeze luka pawa imila DJ na mususula
Mr. DJ Mr. Nappy Replay.
Mr. DJ.
Mr. DJ. Mr. Nappy Replay.
Mr. DJ.
Replay.
Kabo foko foko se kutula kebo. Kaluvira dala ninga mainja gamabo. Kanga tisa blood singa ne numba. Bonda batuka sanuka ninga kimbo.
Saundi kusaundi te waya sumagira Watu demo katebe situ kankulabula Mungu virenga longa sagala ya kontola Neze luka pawa imira DJ na gususula Mr. DJ. Mr. Nappy Replay.
Mr. DJ.
Mr. DJ. Mr. Nappy Replay.
Mr. DJ.
Replay.
One blood.
Look at power.
Mr. DJ.
Mr. DJ.